tumi ninapokuwa na wewe. Saki hii safari niondoke mwenyewe. Wewe ndo takuliza wewe na si no way. Even in the dark don't you tamulika mradi sipotee. Kama mbala mwezi ikiangaza dele. Acha mimi nawe tupendane baby. Acha niwaambie hii story. Toka day one leave your phone holding. Sikuwezisha bila calling. Siku mzima sitopiga sorry. Nikaanza feel
Nikaanza feeling.